yanda joy min taji chapande tati habaruji studio kala ngo fulfulde dimi ali nyali abdul mun yottinta e modon sembe habaruji meden hande ni halando botu nyaloma ittanaado fina tawaji e hauta jodo dadde himbe botu guduni fa hande hitane fu laso e go lewru men wadeti en kalandu ni fa handen der sigilaji men studio kalangu handen do sigila juddinaado duni fa handen der region tilberi misali der chakantaraje tawrade rafke jiron hakkilu fukkingo ko watta duni fa handen der chakantaraje den ni dum waaw yarude nyawbe loktoroje der kuirna yewtere pindinol meden studio kalangu handen wadando jangirde kelle region zender juddinaade duni fa handen gan chukabe rewbe baaw duni fa handen wadude jandeji mum en der kuirna laso ego o lewru men hitani fu dum wadam batu nyaloma ittana dun fa handen fina tawaji himbe kalda dun fa handen ko watta dun yaadu yeso hebo chaka mabbe UNESCO fedde dentalle de duniyaru hawjine dun fa handen filla jande e fina tawaji di yenden dun fa handen kanjuddini batu gonda do leydi Niger dun fa handen fina tawa o wenden ni de en dari no ko jokka en dan non chaka himbe nani ko Rashid Draman tawa dun fa handen der fi ko sembindina fina tawa do wenden leydi Niger wi do majum ko rabiya may kan waddi firta de gal fulful
le Niger et
led Niger no weltori e jawdi fina tawa ko tawra illa ko demmun e lamuji bittidi din fu gam fina tawaji kan lati dangaral mangal ko adaji fi politique ko joddina ko lamu jori ko hawrindeji ummatore fa yotti lamu kunci ko samaria e julde 18 decembre joddina on gi'i misalimu wakati batuji kollol ko leydi wadano hawrindeji ummatore kolli nyenyal deni on ƴewi do filla bandira emen pelle murtibe ko dube malfe jaman on don jimi duddi gadama ko foda hakkillo do desol malfaagi din ko himbe beltori dun no huune ko himbe beltorto ko himbe leddi fu no go'o denne himbe le e duniya fu no bawi beltori e labi fina tawaji
sa dossier ka la culture
lural kebangal duni fa handen chaka CMS anu orgal sogeji maruddi leydi Niger denda ni jamanu seni kunche dun duni woni inde dewtere de Sidik Abba windi wurtini lewru men du enden dewtere de duni fa handen windama do kule sappo di fillade tariki leydi Niger wakam nani ko Sidik Abba wenden ni wi'i ko tarnam funde Ahmed waddi firta dengal fulfulde
c'est un ouvrage de 12
chapitres non de bindumi wodune gizibaje sappo e didi ko halata do filla lam ko hitande dubi ujinere keme jena e chapande jeddi enay warde dubi ujinere e keme jena e chapande jetati jeddi nyalande mayde seyni kunte e halude kulle godude mana misali mayde Aisha Jorin kambe nangol sani sunna sido hunde ko tawa hakkunde seyni kunte e Paul Kazandel nginodo mo minister der zaman lamu jori ni mi hantira dewtere de e ko sendir jaman lamu kunche dun e handen tarifi no yewo bibbe leydi e leydi Niger dewtere de no habbe den de Niger e nokku fu
kenga subaka duni fa handen der bononde lore duni fa handen ko hewti du jangobe university abdou mumun do andan ni der hubere nyame den den ni himbe du be baramake der majjum amma yettore alla duni fa handen wala maydo lore de duni fa handen frene nabi en ko darna lore de enden kambuni dun sabi lore de enden bononde ka enden yehi hewto yi hemaire nani ko malam wuli abacha ari dekutodo duni fa hande he ardido yonun han fedde jangobe university abdou mumun denden ni famtini do majjum ko ali seni mun kele waddi firta dengal fulfulde
ce sont les frères qui ont lâché
no karu anon kahun sare fremu sali nangude kwadi gere der bandirabe amin kuli wobbe mabbe nangi no pitta der karu kan jikkude kan dun sabim deni bononda karu anjarwa jangobe universite biya wadi don der yeme ko wana no hale amma Allah wadi awjo karu kan heboy jala deka min kebana chapande tato en jeddo nawnibe amma barmande den chattai fano fu dun do Allah di doctor Rob Optal mangangal kebi yade ton wadanoy debbe safare arande de hala ka kaltenka dudal mabbe fu yo fama danyi jam der barmube bendo no wodi goto modun satti emun ondo du doctor Rob bendo don e hinade mo sawrude
sende l'hopital ardiɗo fi cellal himɓe région Tilbeer duni fa hande en joɗɗini sigila wallirde ñawɓe jaare ñawtigu duni fa hande nder loktoroje e cakantaraje région Tilbeer o anden ni nder korina o joɗɗini duni fa hande dow lawol gotol gol nanani comitéji hawjade hawta gollididde duni fa hande himɓe cakantaraje ɗen nden ko watta duni fa hande ñawɓe ɓe nden ni jarama nder loktoroje communeji ɗin e département o anden. Docteur Idrissa Abdourahmane famtini dow majjum duni fa hande no comitéji ɗi anden gonno gollira nani ko o wi'i ko alamin washar wadde firtaɗe ngal fulfulde.
No woodi sigila joƴƴinaɗo yaade nder nokkuje ɗen fuu ko wittinde nawaɗo yaarude ɗum loktoroje. Woodi duloreji jaaroji nawaɓe biiteɗi ambulance ɗin no ngoodi ko heƴi. No woodi fanden sigila mo ɓiɓɓe wuro joƴƴini hawrude ceede resude ko watta tawe seni nawaɗo no wittine ceede essence no ittete ni watte non. No ɓe gaɗiri ɗum woni waroɓe waɗa eto ɓen gere no joɓa buuɗi lasoji ɗiɗɗiɗi ɗon hawrete waɗede kesuwal gere du pelle mballiroɓe balliti wuroji ɗin woɓɓe du joom en bawɗe non. Amma dana ɗum kay miɗo wawi wiide les département ji ɗin fuu no foti iri sigila on ɗon joƴƴina kam fuu e dokkuje ɗe rafke ƴara nde nagu tawa nder munɗe.
Loktorore Gindawa e loktorore duni fa hande en Chizi ko nder tuni fa hande nder huɓere tesawa non loktoroje ɗe nden tawa loktoroje ɗe ni hande nde en daari rewɓe ɓuytiri waddude cukaɓe mum en tufe kure hisindeɓe raɓuji ɗum duni fa hande nde en daari kure ɗe cukaɓe ɓe enden ni tufete suka non duni fa hande illa rima tufete kure ɗe enden Ibbo Nuhu ardiɗo duni fa hande loktorore huɓere tesawa ɗe enden ni nani ko wi'i dow majjum ko Iliya Mumuni waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Da an a hiyara akwai allura da ake
illa sukari mama no wodi kural ko wadante ko hisinta suka on doiru maunu no wodi kure tati gon ko wadante suka on ko buri yidede woni fudde illa suka on no wodi jeddije jeego dari suka on wadi hitane denne dum wittake amma o heban kure ko nyawo boylowu dane na duwoje na nyawo olo ko haɗata inniraɓe jara suka e maɓɓe ga ene kure rafi fama waddata ɗum gollal waɗi miɗo watta dane e saroɓe ɓe tittinkino ɓe gaɗana suka e maɓɓe kure ngam hissinaɓe nyawuji ngam gomnati watti kure ɗuɗɗe dow inde sukaɓe worɓe kokka dekiraɓe maɓɓe lawol ɓe jaha lokotoroy ngam ɓe gaɗana suka e maɓɓe kure ko hissintaɓe nyawuji.
Dow laaɓi siryade ɗuni fa handen ko watta dungu hikka go enden ni mo Allah yarde ni toɓama to diyele ɗe enden jaaha ilowa boɗnina nder huɓere arlitude enden waddi ɗuni fa handen ko yimɓe huɓere ɗe enden ni gattiɗane yaade he ardiɓe huɓere ɗe enden ko watta ɗuni wi oɓe kan en ngam no tawra golle gaddata kulle goɗon pala haɗude ɗuni fa handen diyele ɗe enden toɓude nane wiyende toɓama ɗuni fa handen ɗe ila yehude natode nder nokkuje ɗoɗe hani yehude waddi ɗuni fa handen ko yimɓe ɓe enden ni gattiɗane de enden nani ko jeyaɓe e bangere arlitude enden gonno bi'i dow majjum ko Moutari Abdoulaye waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Wonɓe no dufa lopal dow lawol ɓe se ko Allah ɓe ngala eɓe bonna mawɓe bangueje ɗen dow paama ko Allah yowi teddegal jama'are dow maɓɓe eɓe mbawi yaade dow laabi ɗin ƴewoyde toyi hani fonditede e to handa to yiɗi moƴƴinede ɗum ɓe kolla ɗum nimɓe ɗon fondite.
Lawol waɗana kana ngam himɓe keɓa to bitti gaɗa yeehu wartaji maɓɓe no woɗiri hana ngam himɓe gara banja lopal naburi dow
illujon ɗum hani moƴƴidde fadde toɓo no fuɗɗa ɗum tokkito lawol warde lawol ƴewde to yiɗi moƴƴinede ɗon na nokku to lopal rufa dow lawol ɗon ngal itte seni ɗum waɗama laabi ɗiɗi fa tati jomum susa katenda rufude lopal dambugal ɓade mum gam jiya lawol ngol ɓade mum kan jeyi.
Kalfinaɗo ardengal commune Gaya ɗo duni fa hande nde en daari haɗi himɓe awude duni fa hande iri gawri kamnaari e ko nanditita hunde fuu ko fiya Gombe sukkude nokkuje nder kareji duni fa hande huɓere nde nden no himɓe gonno no gaɗa ɗum ɗum ndu saabini fa hande ko o haɗi iri awdiriji ɗi enden ni awe nder nokkuje ɗe enden he duni fa hande nokkuje to polici ɓe darto nder huɓere nde nden gam surde duni fa hande ko wadda rafi keƴoron hakkillo fukkingo waɗa sembe nder cakantarare nde nden e bujjol duni fa hande nanuno kulle bonɗe nder leydi ɗi enden e ko nanditita nani ko Bashir Moussa Sala kalfinaɗo duni fa hande ardengal commune Gaye o enden ni wi'i dow majjum ko Fadel Alou waddi firtaɗe ngal fulfulde.
bientôt c'est la saison hivernale
ya go sedda dungu kan fondi natude denne minen gatta dane e himbe taawu der jangirde lokkol na der saru suji gon ko buri wodde woni baabe awan non e awa nyebbe na biriji ano jon deni der wuroji be awi gauri yidu wadda boydi minen gatta dane e himbe godube geseje hadde poste police be hano peka be accha ba metre kilo joy hakuntube demata on he police be ba bombe gon gari be kollira jomun jomun doytanaki emun bani Allah wadi hippitere wadama denne jomun latake dalila hippitere den ko wodi woni himbe ballabe e gollal galbe gadbe gada himbe doytana labe joddinaade
di sa pour que vraiment les gens respectent ça
dalila rafka yaran hududu ni fa handen durdude cakan taraje region agres duni fa handen ko waddi dabaji duddi baati der majjum waddi duni fa handen ko gubal pelle der nide duni fa handen himbe leedi cakan taraje region agres den di gatti dana yaade ardibe ko watta be ballira durobe den nani ko amodi arandi show mo duni fa handen de ko todo no he ardido gubal galendan ni wi ko musa mamo waddi firtaade gal fulfulde.
Nous avons lancé cette
mide don gatta dande enimbe kinno do filla habaru mo min kebi batol dabaji kewdi misali na ile no kure ingala e ader bisnat hakika du rafi no kuje durtede no tawa der leydi ayirim no ku ngotu ngodungu to durte kam woni sobirde departement ingal kambe hordore nayo ragde furnage departement mo ader bisnat naw torade no kuje durdude de woni no waddana damunci di na wallaji e bononda ladde kadendan nyamduji dabaji din ngala no ngara lawka don sabi mbini ko mine ngatta dande yaade e ardibe hawzu awjibe hawzu ko jalaabi fukkandudi ko tatawe nyamdu dabaji ndu wari lawka sonire du cede mu andanode
official.
Rewbe mahobe lode e ko nande titta duni fa handen no tawra nyanyal lopal duni fa handen be gollirta Sakina ide handuni fa handen debbo no mahowo lode de enden ni gaddo nyamude lumo ko dodo lawol do so do enden ni nani ko famtini do gollem enden ni ko ummor waddi firta dengal fulfulde
gullate ngon ir kayeno gati ir
kayira ami gatta lode joni be mayi indiraabe amin no gonno gada gollal gal lopal min pottoita min gadda wuro min dibangal faagal woda min pusa kede min gatta iri kede gon dugum dugum kam min gatta ta dermu den ko min koja ko wite filam filam min kinno minen pia lopal dibangal gal der dallol min ittoy tangal hanu bula korji en zagore e ingonga gan wuro amin gokay wala lopal minen godi torkoji kam min jarata min botta lopal gal der gaydem min ittata dum der nyaloma mido wayi wadi lode joy nanay min kebi nafaka mun sanne gam min codi bisaji
ri day fejiya
yawtare pinnilol meden ni hanano biirden dun ni wadatana do jangirde duudi fa handen kelle do region zender no kure duudi fa handen ittanade cukaabe roobe joodaade janga timminde jandeji mu en kettino yawtare de Habibu Garba waddi firtaade ngal fulfulde.
Eden tawa der jangirde lokkol to sukaabe rewbe wuro kelle nyamminte be duuno ngada sukaabe rewbe keme tato wombe der mu be yuwana der wuroji tawadi pilaadi komin on be sukaabe rewbe jangobe lekkol du no don jetta sanne nani ko wobbe mabbe pammini
mido nana beldum jande am mido wadira dun no wodiri de wuro amin non ni hetta jangi no gidirmi odo ibe nanganamin min janga ibe gadanamin eto jande minen dursito to min pamay minen pantine wallahi de ni wuro gommi mi hetta jangi talki am
rawliso
bako fi jande be sukaabe rewbe no don woda ibe kebadu fa handen tokki tagol yaade to rewbe hawji be be der jangirde den hawa bari kawjina de jangirde de
mana biye do su minen ga nabbe tokki tagol do be lamna nokkuje den be lota lotorde mabbe be buwa cuudi mabbe ibe janga talki mabbe deni be ko kama jande go minen nanga nabbe be gada dum der jamma ibe gada dursitaaki jande mabbe
fe ko be sukaabe rewbe maɓɓe no ñamne nder nokkure nde e holtinede hande iɓe tawda e caɗale kewɗe kettinenane ko Ibrayawu mawɗo janguirde collège e lycée nde famminiri
illanato lokkol hikka min keɓi cukaɓe rewɓe boppuɓe jande lokkol mumen dilli koti wuroji mum woɓɓe de doggi dilli gaɗan jeɗɗire fa jeɗɗiji ɗiɗi fadde mumen wartude jaabade noddande amin saɗonna amin ɗiɗaɓan nder janggoɓe heyɓe natanɓe sixiéme ɓe endan ɗuɗal mumen fu cukaɓe rewɓe non ɓe bawa du umminde har feere ɓe bawa windude ɗum ndu saɗonna mawɗan non an heɓude mosola muɗum hana ko hoyi
heɓude rena ɓe sukaɓe rewɓe waɗi ko laamiɗo leydi Kutus hoƴƴi laabi e durwididde worɓe waroɓe wadde fuu ñere nde
bandiraɓe ɗo noon kokkol habaruji meɗen timmata